Machizie mwenze nunaoze asegelea. Machizie mwenze nunaoze asegelea. Askari walinikamata na bangi mbili mkononi. Mastono amenirukia na kubeli mdomoni. Askari walinikamata na kete mbili mfukoni. Mastono amenirukia na jidunga mkononi. Afande nilimwambia, nilimwambia, we afande usinipeleke ndakupa bukso tano. We afande usinifikishe ndakupa bukshi saba. Afande kagoma, afande kagoma. Fande kagoma, fande kagoma. Kesho mahakama nikidhibiti ubaonye. Kesho mahakama nikidhibiti ubaonye. Machizie, sasa nifanye jemie. Naselae, sasa nifanye jemie. Masela wakanambia, wakanambia. Masela wangu wakanambia, wakanambia. Hakubali kesi ukale nsima, mwanambu ndeke ndakaludi nene. Kubali kesi ukale ugaliwe, totambu ndeke ndakaludi nene. Utakula bule, utalala bule. Lago bule, sakafu bule. Vipele bule, ukulutu bule. Ukuta upo, tashika bule. Asumi ateja, asumi ateja, asegele. Asumi ateja, asumi ateja, asegelea. We sumi ateja, ukonga keko, segelea. Asumi ateja, ukonga keko, segelea. Askari walinikamata na bangi mbili mkononi. Mastono amenirukia na kubeli mdomoni. Askari alinikamata na kete mbili mkononi. Mastono amenirukia na jidunga mkononi. Afande nilimwambia, nilimwambia. We afande usinipeleke ndakupa bukso tano. Afande usinifikishe ndakupa bukshi saba. Fande kagoma, fande kagoma.